De façon générale, les gens se plaignent, mais en tant que praticien,
sa ƴeewi no ɗum worri homo fof no woyto kamɓe sawreteɓe kañe cewroɓe fof wakkatiji kamɓe garoɓe soɓe cewro ɓe ƴaɓɓirta ko ɗati mbiyeteɗi sabu de sa yettigile cuuɗi dogotoroje ɗe ɗo mbindata indema no woodi yimɓe holloɓe ma ɗo kanɗa yarde no woodi wakkatiji atawan dogotoro woyrano jooɗi fa neɗɗo wara naata e muɗum atawan anda fof to jomum iwri haɓɓan hoore muɗum jaati Allah hono jomum yettiri ɗon kamɓe waroɓe ñoɓɓe ɓe kani famde wonɗo neɗɗo ƴaɓɓirto tafen gonga jaati so ñawɗo yettikima wajibi belna ɓerne muɗum ka dogotoro en ɓe wakkatiji atawan jottotoɓe toon ɓe ana kewi sanne dogotoro goto ko yata yimɓele deebe hani ƴewde ley ñalawma na ko ɓuuri ɗum attan wona ko yaafi fedde sa gontoon dogotoro en wonɓe ley leydi ndi so ni baasi waɗi hakkunde dogotoro e dogotoro hono muɗum na hakkunde dogotoro e ñawɗo ñawɗo ana wawi joƴƴinde plainte muɗum banggal amen ɗo minen ƴewtoto no ɗum worri de sériyaji amen ɗi jukkoje ana kewi hen jomum ana wawi noddede haltene fati fillito hono muɗum wakkatiji jomum ana wawi noddede yenne wakkatiji atan jomum ana wawi yaltinede e fedde amen nde na jomum yaltinama e dogotoro yaako fewi fa ɗum waylito no ɗum worri ñalawma hannden o jamare nden hani hokkede hakkillaji lobbi homo furdu waylitano tagu muɗum worri gonga jaati sa ƴeewi wonɗo ɗum feway banggal dogotoro en ɓe ka banggal cuuɗi dogotoroji ɗe du tiiɗallano maate sanne kona iri banggal yimɓele cewroɓe ɓe keƴata an hani ko ƴewte ñalawma hannden o yalla hono dogotoro en joy en ande cuuɗi dogotoroje du gaɗele nokkuli ɗe fof laamo ɓama yimɓele golloɓe
hewɓe qui doivent aussi augmenter la capacité des hôpitaux recruter plus d'agents.